abakunzi badusangira ijambo ndabasuhuje kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro dusangira ijambo mwese kandi abakristo cyane cyane nabandi mutwumva mbifurije umunsi mukuru wa Pasika. Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo. Uyu munsi mu kiganiro cyacu dusangira ijambo turaganira ku mpinduka za politiki zimaze imizi itangiye mu gihugu cya Sudani. Mu cyumweru gishize abayobozi ba gisirikare bakuyeho umutegetsi wari umaze imyaka igera kuri 30 ayobora Sudani, Omar El Bashir. Gusa ikurwaho rye ryasabye ibitambo, risaba kandi ko abasivili, abaturage ubwabo bahaguruka bakigaragambya mu gihe cy'amezi agera kuri 4 nta kuruhuka. Nyamara nubwo abayobozi ba gisirikare bamaze kumukuraho, abo bayobozi kandi bahisemo kwigarurira ubutegetsi bwaharaniwe n'abasivili. Abaturage biganjemo cyane urubyiruko na nubu ntibabikozwa. Ibihumbi n'ibihumbi muri bo baracyakambitse imbere y'icyicaro gikuru cya gisirikare na minisiteri y'ingabo mu rwa mukuru Khartoum wa Sudani. Barasaba ko abayobozi b'ingabo, abajenerali bashyira ubutegetsi mu maboko y'abasivili. Mbibutse ko iyi niyo mbaga ya mbere nini cyane itera nyuma y'ihirikwa rya Perezida Omar El Bashir mu cyumweru gishize. Abigaragambya kandi bazunguza amabendera y'igihugu, baririmba banikiriza ngo ubwigenge na revolution ni amahitamo y'abaturage, ubutegetsi bwa gisivili, ubutegetsi bwa gisivili, cyangwa nanone ngo ubwigenge, ubutabera, amahoro. Izo ni intero n'inyikirizo. Mu kiganiro cyacu uyu munsi twatumiye impuguke mu bya politiki, amateka n'imiyoborere y'ibihugu. Abo ni ku ruhande rumwe Professeur Paul Kananura ari mu Bufaransa. Ndabasuhuje Professeur Kananura.
Ndabaramukije Bwana Karekezi, mboneho n'umwanya wo gusuhuza abatwumva, mbifuriza na Pasika nziza.
Ikaze mu kiganiro cyacu namwe ndabasuhuje Bwana Sixbert Musangamfura mu gihugu cya Finland.
Ndabasuhuje nanjye kandi ndasuhuza Professeur Kananura turi kumwe muri iki kiganiro. Mboneyeho no kugira ngo nifurize umunsi mukuru wa Pasika abakirisitu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda.
Mwese nanone ikaze mu kiganiro cyacu, birumvikana ko tutabasha kuvugana n'abantu benshi banyuranye kuri ikiganiro, ariko kandi mikoro zacu igihe cyose ziruguruye, zirafunguye. Ababyifuza mwazatwandikira kuri adresse radio yacu @gmail.com. Noneho reka twinjiye mu kiganiro nyirizina mbahereho Professeur Kananura, ku buryo buhinye cyane rwose ikurwaho rya Perezida Omar El Bashir wa Sudani, mwe mwaryumvisemo te umuntu ukurikirana politiki ya Afurika kandi muri impuguke mu bya politiki n'imiyoborere.
Ikurwaho ry'ubutegetsi bwa Omar El Bashir ngira ngo wari umaze igihe cy'imyaka irenze 30 usa n'uwari urambiranye, ntabwo yari agifite ibitekerezo byo kuba yayobora igihugu. Twabyumvise yego nubwo byatunguranye, ariko ubutegetsi bw'igihugu bumeze nka wa mugezi wisiba, wisuri wisiba. Iyo budakorera neza abaturage, abaturage bagera aho bagashira ubwoba bakabwirukana, cyane cyane ko bwari bumaze kubateza ubukene burambye, bumaze no kubayobora nabi igihe kirekire. Bageze aho rero baravuga bati reka tubwigizeyo, kandi ni nabyo bigomba gukorwa ku butegetsi igihe cyose budakorera mu nyungu z'abaturage.
Ndabashimiye cyane Bwana Sixbert Musangamfura, namwe ubushe twaraganiye cyangwa mwaganirwe iryamirwa kuri kibazo. Mwe ku rundi ruhande, iki gikorwa cyaturutse ku basivili mwacyakiye mute?
Koko muri Sudani ziriho zirahindura imirishyo, ndavuga ziriho zirahindura imirishyo kuko ntibirarangira, biracyakomeza. Abasivili barahagurutse cyane cyane bahagurukijwe n'ubukene. Nakurikiye kira kibazo ko cyagiye kizamuka, ubukene bwagezaho abaturage badashobora kwifata, cyane cyane ibintu ibiciro by'ibintu byari byarazamutse, ndetse na leta utuntu yajyaga twifashanya yajyaga itanga twatumaga nk'umugati udahenda cyangwa na lisansi zidahenda kurushaho. Leta imaze kudukuraho, ubukungu bw'igihugu bwaraguye cyane, mbese abaturage barasunza, ubukene bubageraho ku buryo n'ifaranga ryabo ryari ryataye agaciro bigera nko muri za 70%, bityo abaturage basanga bikomeye batashobora gukomeza kwihangana barahaguruka. Noneho bahagurutse rero ibintu birahinduka. Abo baturage barahagurutse, abasirikare babonye ibintu byakomeye, babanje nyine kubyangira, babonye ingabo zitangiye gucikamo ibice, ndetse babonye n'abapolisi bavuga bati abaturage bigaragambye mu mahoro ntacyo dukwiye kubatwara. Noneho ingabo ziravuga zitireka ubutegetsi tubufate, noneho iyi revolution mbese tuyipfubye, twongere dusubirane ubutegetsi, abaturage basubire mu ngo zabo. Ariko abaturage banze kurekura, baravuga bati icyo dushaka ni uko ubutegetsi buhinduka, kandi bugahinduka mu mizi nyine, barakomeza kugeza n'ubu ngubu. Biriya rero uko nabibonye ni ikintu gikomeye cyane, kandi ni n'icyitegererezo ku baturage b'ibihugu byinshi cyane bafite ubutegetsi bumaze igihe kirekire, ku buryo abaturage bibereka ko imbaraga zabo ari nyinshi.
Tutarageraho bwana Musanga Mfura, ibibaye muri Sudani by'ihirikwa rya Omar el-Bashir bikurikiye ihirikwa rya Perezida Abdelaziz Bouteflika muri Algeria. Professor Kananura, mu bihugu byombi tuvuga ari Sudani na Algeria, hari icyo bihuje?
Icya mbere bihuje ni ubuyobozi bubi kandi bwari bumaze igihe kirekire, kandi bwateje abaturage ubukene bukanabayoboza inkoni. Icyo nicyo cya mbere bihuje. Ariko aho bitandukaniye nuko muri Sudani ubwo bukene cyane cyane kongera inshuro eshatu igiciro cy'umugati aricyo cyatumye abaturage batangira kwigaragambya. Naho muri Algeria abaturage bangaga ko perezida urwaye umaze imyaka irenze itanu asa nkaho atayobora igihugu yongera kwiyamamaza, kuko bashakaga ubuyobozi bushya bufite amaraso mashya kugira ngo bukorere igihugu, budakomeza kugira perezida usa n'uwitabye Imana uyobora igihugu. Ngira ngo niho bisa naho bitandukaniye gato, ariko bose aho bahuriza ni ukwanga ubutegetsi bubi, ni ukwanga ubukene, ni ugushaka imiyoborere myiza yatuma bagira n'imibereho myiza. Niho bose basa naho bahuriye.
Amakuru atugeraho agaragaza, atanga ishusho y'uko mu bihugu byombi Sudani na Algeria urebye bakoraga imyigaragambyo benshi bisa nkaho abagabo batari bafashe iya mbere, ahubwo ko iya mbere yafashwe n'abagore n'urubyiruko cyane cyane kurushaho. Bagana Musanga Mfura, ibihari icyo bivuze?
Mbona ari ikintu gikomeye cyane kuba nyine abagore bahagurutse, kuko n'abantu b'abahanga mu gusesengura imiterere y'abantu aho baba hirya no hino, iyo byageze aho abagore bahaguruka ni ikimenyetso kiba gikomeye cyane, kuko iyo abagore bahagurutse bahagurukana n'abana ndetse n'abagabo bakava mu ngo bagakurikira. Kirero ni ikintu gikomeye cyane kuko byageze aho abagore bahaguruka ndetse n'urubyiruko. Ndabona nko muri Sudani haruriya mukobwa bamwita ngo Kandaka, akaba ngo bikaba bisobanura mbese ngo umwamikazi wo mu bantu bo mu mico cyangwa se mu bantu b'ubwoko bw'abanuba, nicyo Kandaka bivuga. Akaba ari ikimenyetso mu by'ukuri abigaragambya bashyize imbere nkaho ariwe muntu mbese ubaha imbaraga zo kugira ngo bigaragambye bakora ibyo bakora. Kirero ni ikintu gikomeye cyane kuko mu bihugu byinshi cyane abagore nibo benshi, kandi n'ibibazo byinshi cyane bigenda biza mu bihugu binyuranye biremerera abagore kurusha uko biremerera abandi bantu babagize ibyo bihugu. Ni ukuvuga rero abagore iyo bahagurutse byanze bikunze ikigomba guhinduka kirahinduka.
Turavuga Sudani na Algeria, ariko muminsi mike ishize murabizi neza Professor Kananura, twavuga kuri Zimbabwe, twavuze kuri Ethiopia n'ibindi bihugu aho abaturage bahagurutse, abashinzwe umutekano bakabareba bakabagakora imyigaragambyo yabo, ibyo basaba byo guhindura ubutegetsi bigakorwa. Ariko nanone ku mpande zombi abasirikare bigaruriye ubwo butegetsi muri Sudani naho birigaragaza ko abajenerali bahagurutse ubu nibo bavuga ko bazayobora ubutegetsi mu gihe bishakiye bishyiriyeho ku muturage wahagurutse ikintu nk'iki akibonete
ikintu cya mbere nuko kugira ngo umuntu arendure ubutegetsi agomba kuba burimo abaturage urumva nubwo aribo bagombye gushyiraho ubutegetsi bo bakora imyigaragambyo ariko ntibashobora guhita bagenda bicara mu nzego hari abicaye muri izo nzego nibo bagomba kuzihindura icyangombwa nuko muri uko kuzihindura bubahiriza ibyifuzo by'abaturage tugomba kumenya ko ubutegetsi burya bw'igitugu bubeshejweho n'ubwoba bw'abaturage iyo abaturage rero bamaze gutinyuka babwirukana shishi itabona ariko ntibivuga ko abaturage bashobora guhita bajya kuri ubwo butegetsi kuko ntibazi n'uko bikorwa n'abari muri ubwo butegetsi bagomba kumva ibyo abo baturage babasaba kugira ngo babyubahirize kandi bahindure ubutegetsi buhoro buhoro kugira ngo igihugu kitagwa no mu kajagari ariko baba abasirikari muri Algeria baba no muri Sudani cyane cyane muri Sudani abaturage bakomeje kubakarira kugira ngo hajye ubutegetsi bwa gisivili icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye kugira ngo ibyo baharanira bazabigereho ikindi cyane cyane muri Sudani nabonye akanama k'umutekano n'amahoro k'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kabahaye ibyumweru bibiri kugira ngo babe bashubije ubutegetsi abasivili ibyo ngibyo biraza gutuma bibotsa igitutu kugira ngo barebe uko bumvikana nabo basivile kugira ngo bashyireho ubutegetsi bubereye igihugu n'abigaragambya gusa biraruhije kubera ko hari imitwe myinshi ya politiki muri Sudani itumvikana hanyuma hakaba na ririya shyirahamwe ry'abakozi bo muri Sudani naryo rikomeye cyane kuri iryo hame ry'uko abaturage bigaragambya bakuyeho ubutegetsi bubi bumaze imyaka 30 bagomba kugira ijambo
icyo musa nkaho mushaka kumvikanisha Professeur Kananura ari nko kuvuga muti nyuma yuko ubutegetsi bumaze igihe bwa gisirikare buveho mu buryo bumeze butya ko byasaba inzibacyo kugira ngo ubutegetsi ko bujye mu maboko y'abasivili ku buryo burambuye bwana musa nkafura ibi ni ngombwa
nge ntabwo mbona ko inzibacyo hari ngombwa kubera ko ndetse ndabona n'ibintu ariho bigenda bigana kuko nabonye uriya muvugizi w'ingabo uriya General Major Shams Adin Shanto avuga yuko mbese hari ibyemezo yatangaje yerekana yuko mu by'ukuri biteguye guha ubutegetsi abasivili kuko yavugaga yuko bazashyiraho guverinoma y'abasivili iyowe na minisitiri w'intebe opposition no kuvuga batavuga rumwe na leta yari iriho izumvikanaho yego nabyo birumvikana kuko iyo hari amashyaka menshi atatanye ata bitanoroshye kugira ngo ahurire ku muntu umwe nabyo biba ari ikizamini gikomeye cyane gishobora gutwara igihe ariko nanone kuvuga bati uwo muzumvikanaho ni uzayobora guverinoma abe minisitiri w'intebe ubwabyo ni intambwe ikomeye cyane kandi abasirikare ntabwo iki kintu bazongera ngo bakisubize bamaze kukirekura ikindi nanone ni uko abasirikare babonye ko bacitsemo ibice gushaka kuko bigitangira bashatse gukoresha imbaraga abaturage bamaze kugera kuri leta majori y'ingabo kuri minisiteri y'ingabo bahari hegere presidence babonye abaturage bahageze bashatse gukoresha imbaraga noneho muri uko gushaka gukoresha imbaraga abaturage banga kuva ku izima bigaragara rero ko abaturage batazava ku izima niko bariya bari bagiye bafata ubutegetsi ko bari bagiye basimburana ndibaza ko ubu ngubu uhari ni nk'uwa gatatu uhereye igihe batangiye kwigaragambya uwa kabiri nawe yavuyeho n'undi nawe azavaho kubera ko biragaragara ko abaturage batazarekura inzibacyuho rero ntabwo izaba ngombwa ninabaho ntabwo abaturage bazemera kwifatwa n'abashyika
none se Professeur Kananura mu mwareba ku bijyanye na politiki n'imiyoborere ubu turabwira abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari ahabarwa impunzi zahunze ibihugu byazo kubera ko zivuga ko umutekano na politiki mu bihugu byazo ko bitameze neza abantu bagahitamo guhunga isomo ni iri
ngira ngo isomo ni uko abayobozi b'ibyo bihugu bakikubita agashyi bakagerageza kumvikana ku miyoborere myiza kandi bakayobora ibihugu mu nyungu z'abaturage kugira ngo ibi biri kuba byatangiriye harya muri za Zimbabwe byageze aho hose turi kuvuga muri Sudani ngira ngo bari abayobozi bamaze igihe kirekire nabo b'abajenerali bakomeye ibyo rero byerekana ko ubuyobozi bugomba gukorera abaturage mu nyungu z'abaturage. Iyo bitabaye ibyo ngibyo, abaturage bageraho bagatinyuka bagahebera urwaje bakabirukana.
Nibutse mwe mukomeje kutwumva ko tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo ku Ijwi ry'Amerika kuri mikro Netiene Karekezi. Uyu munsi twaganiye ku bijyanye n'ikurwaho rya perezida wa Sudani Omar El Bashir nyuma y'imyaka igera kuri 30 ari ku buyobozi. Abashyitsi uyu munsi turi kumwe ni Bwana Sixbert Musangamfura ari muri Finland na Professor Paul Kananura ari mu Bufaransa. Bwana Musangamfura, byumvikana bite ko umuntu yakwiyemeza afata icyemezo cyo kugira ngo yumve ko yayobora igihugu iyi myaka yose?
Mu by'ukuri ibintu biba biri mu mitwe y'abanyagitugu birarushya kubyumva. Hari abashakashatsi bagiye bavuga yuko abantu b'abategetsi b'abanyagitugu baba bafite ubumuga muri bo butuma mu by'ukuri bumva igihe yageze ku butegetsi akumva ko ari umuntu wenyine ushoboye kuyobora icyo gihugu, ko ari umuntu kamara, ko nta wundi ushobora kukiyobora. Ikindi ariko niyo urebye usanga hari ukuntu abantu bagiye ku butegetsi mu buryo bukemanzwe cyangwa se mu buryo bw'intambara, mu buryo bw'ahamenetse amaraso menshi, hakaba hari n'ubwoba bwo kugira ngo abantu hakaba ubwoba bwo kuvuga ngo bashobora kuzaryozwa aya maraso yamenetse, bityo bakavuga bati tugundire ubutegetsi kugeza dupfuye. Kuko kubona nk'umuntu ayobora igihugu akageza mu myaka muri za 30 nk'aho Omar El Bashir yarageze, akumva nta kibazo cyangwa nk'uriya wo muri Guinea Equatorial, ruriya Teodoro Obiang Nguema amaze imyaka 39, ba Paul Biya amaze 36, Museveni amaze 33, Bashir yaramaze 30. Ukomeje ukareba mu Rwanda ubu ni imyaka 25. Birumvikana ko abantu b'abategetsi bajya bagundira ubutegetsi kuriya kenshi kuvaho biba ari ikibazo gikomeye cyane, kandi bakavaho mu buryo abaturage baba bahagurutse kugira ngo bahindure ibintu mu gihugu cyabo. Kenshi ugasanga n'amaraso ashobora kumeneka kubera nyine ryarari ryo kugundira ubutegetsi ntibashake kurekura. Biriya bintu byo kugira ngo umuntu abe abishakira igisobanuro kindi ikintu byakumvikana ntibyoroshye, kuko nta wuzi mu by'ukuri ikintu kiba kiri mu mitekerereze y'abo bantu bafata ubutegetsi bamara kubugeraho, za gahunda zose uko zari ziteganijwe bakagenda bazihindagura kugeza ubwo bagundira ubutegetsi mpaka bashizemo umwuka. Kira ni ikibazo gikomeye rero.
Ni ikibazo nk'uko mubivuze gishingiye ku bushakashatsi bumwe, ariko hari ubundi bushakashatsi bamwe bashingira ku bijyanye n'umuco wa Afurika. Bwana Musangamfura, ngira ngo Professor Kananura agarukeho, bumva neza ko niba umutegetsi ari ku butegetsi abantu bamwe bakabona ko bigenda cyangwa bibagendekera neza, batumva neza uko bigendekera abandi, bo bakumva, ndavuga abo ba mbere bumva ko ubutegetsi bugenda bukora neza, bakumva umutegetsi yaganza agakomeza agategeka imyaka ntibarukwe. Professor Kananura, ubwo bushakashatsi mwebwe cyangwa se uburyo bwo kubona ibintu mubona mute?
Nuko abanyafurika benshi bagira imitekerereze burya ya cyami kuva kera, ndavuga bagiraga abami bato bavukana imbuto. Ibyo bintu rero byinjiye mu muco w'abaturage bamwe na bamwe muri za Afurika, bakumva ko n'umuntu ubaye perezida kandi aribo bamutoye cyangwa bamwishyiriyeho, cyangwa se nawe akumva ko afite ubundi bushobozi burenze cyangwa se izindi mpano zirenze zituma yayobora abandi igihe kirekire. Ibyo bintu bakanabyinjiza mu mitwe y'abantu bakoresheje ingengabitekerezo za politiki zo kumuhimbaza no kumuha agaciro karenze akagomba guhabwa
umuntu.
Ni ibintu bibi cyane bituma abayobozi batinda ku butegetsi. Nicyo cya mbere. Cya kabiri ni uko burya abantu babakikije nabo kubera yuko baba babiriraho uwo mugati bazi ko bihindutse batazarya uwo mugati, bageraho bakamushyira hagati rwose bakamubesha yuko abaturage bamushaka ko adahari, ngira ngo ni inka n'abagore batabyara. Ugasanga rero ibyo bintu byinjiye mu bantu, ugasanga nta politiki nziza igikorwa, ahubwo basigaye bahimbaza. Uko guhimbaza rero niko kuviramo ingoma guhirima.
Ingoma zigahirima hirya no hino, turabibona ku mugabane wa Afurika, kandi henshi zihirima cyane cyane abarisonga ku butegetsi, ibyegera byabo, imiryango yabo ahanini nibo bahombera. bwana Musangamfura cyane cyane ku rubyiruko tuvuga nka muri Sudani nibo bafashe ya mbere n'abagore hari inama mu kigano mwabasha kubagezaho igitekerezo kindi kirutse cyo kumva ko umutegetsi agomba kwicara akaganza agatekana ubuziraherezo
icyo navuga nuko mu byukuri umutegetsi ufata ubutegetsi bwa leta n'ukuvuga mbese akabura igihugu akumva ko agihinduye akarima ke uwo muntu mu byukuri yego hari ukwikunda ariko hari n'icyo umuntu yakwita uburwayi abantu bagiye babisesengura bagaragaza ko abo bantu hari abashakashatsi berekanye ko abo bantu bafite ikintu cy'uburwayi cyo kumva ko ari bakamara kugeza naho mbese ibirwa bashakisha ukuntu basingizwa waba utamusingije ukaba ugafunga ugafatwa nk'umuntu mubi cyane umereye nabi igihugu bikageraho abo bantu biyitiranye na za leta urubyiruko rurahomba cyane kubera ko iyo haje umutegetsi w'umunyagitugu imyaka amaze ku butegetsi mu by'ukuri ukuntu avaho nabi hari igihe ibintu byose byari byaranagezweho byose biba umuyoko abantu bakongera bagatangira bundi bushya ugasanga rwa rubyiruko rurongera ruratangiye abana barwo barongeye baratangiye ikibazo rero kiri nuko kenshi abaturage kwa ngo bigaragambye nuko amazi aba yarembye inkombe naho ubundi bahagurutse nk'urubyiruko rugahaguruka kandi rugaharanira yuko itegeko nshinga byubahirizwa cyane cyane abenshi mu banyagitugu baba bafite amategeko nshinga baba basanzeho cyangwa se babanza gutoresha kenshi akaba yemera yuko nyuma y'imyaka iyi n'iyi bazaha abandi bakayobora ariko noneho bakagira uburyo bagenda babihindagura mu mayeri cyangwa no ku mugaragaro kugira ngo bagume ku butegetsi ubuziraherezo urubyiruko rero kenshi ruradohora rukarangara bya bindi rwaharaniye ntirukomeze kubiharanira bakabyangiza rureba cyane cyane ko bamwe muri bo hari igihe bagenda bahabwa imyanya cyangwa se bakagira n'inyungu zinizi bakura mu butegetsi ubu n'ubu bugiyeho cyane cyane ko usanga ubutegetsi hamwe na hamwe bwitwaza akarere ubwoko cyangwa se n'ibindi noneho babandi babibonyemo inyungu bakumva ko ibyo baharaniraga ari ibyo ngibyo bakibagirwa ko hari abandi bahangayitse ikibazo rero ni icyo ngicyo cy'uko abantu barireba ntibarebe buri wese ntibarebe n'ejo hazaza ntibanatekerereze abana bazabyara nicyo kibazo gihari nge numva isomo abantu bakwiye kugira ari iryo ngiryo ry'uko abantu bigishwa cyangwa batozwa kureba kure cyane bakareba bakishyira mu mwanya w'abandi bakarebera igihugu cyose nta vangura batarebye agatsiko kanaka baba bakomokamo
none migarukeho ariko nabikomojeho gatoya Profesori Kananura munyihanganire hari abasanga imiyoborere ya Afurika cyane cyane iyo tuvuga Afurika y'Abanyafurika ko itandukanye n'imiyoborere y'Abanyaburayi cyangwa se y'Abanyamerika ku ruhande rwa Amerika na Canada ku bijyanye n'ubuyobozi ku bijyanye na demokarasi ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage kandi bushyirwaho n'abaturage mwe musanga kuba abanyafurika bakumva ko ubutegetsi ariko bwagombye kugenda ari ikintu cyahinduka bakumva ko gusimburana ko biri mu nyungu za buri wese
gusimburana biri mu nyungu za buri wese kuko ubushakashatsi bwerekanye ko iyo umuntu amaze imyaka 10 yarengeje imyaka 10 ku butegetsi aba atagitekereza neza atagitekereza igihugu ahubwo aba yitiranya ubukungu bw'igihugu n'ubukungu bwe aba yitiranya igihugu nawe aba yitiranya inyungu z'abaturage n'inyungu ze ibyo rero kugira ngo bisobanuke nuko hagombye kubaho ubutegetsi butarenza imyaka 10 ahantu hari hose keretse ngira ngo abafite iby'ubwami babyemera naha handi abantu batora bakiba batakiba amatora imyaka 10 bihagije kuko bituma n'igihugu kigira amajyambere dufata urugero tunyaruke gato rw'Ubushinwa mu Bushinwa ni ishyaka rimwe riyobora ariko buri myaka 10 uretse ubunabo bagiye guhindura buri myaka 10 perezida yarahindukaga buri myaka 10 yahinduraga ministri w'intebe wabonye ko Ubushinwa bwavuye inyuma bukaza bwirukanka ubu ngubu bukaba bugeze ku mwanya wa kabiri niba atari n'uwa mbere mu bukungu ku isi ibyo bintu rero Afurika ibihugu bya Afurika birabikeneye kugira ngo umuyobozi amare imyaka 10 akore neza ubundi aje kuruhuka bamuhe icyubahiro ubundi kuvuga ngo ni ugusagasira ibyagezweho tubyumve gutyo ngo cyangwa ni ugukomeza imishinga yatangiye iyo mishinga itarangira n'imishinga
bashimiye cyane bwana Sixbel Musangamfura namwe mwe ni icyifuzo Profesori Kananura atanze ariko se cyakorwa gite abantu batora kenshi muri Afurika uko twumva nuko aba bose tuvuga nibo bahundagazaho amajwi yaba yibwe cyangwa atibwe ku muyobozi umaze iyo myaka yayoboye igihugu. Turavuga nka Museveni Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ugiye kuziyamamariza manda ya gatandatu, byahinduka bite?
Ikigaragara nyine nuko bo bategetsi b'abanyagitugu bafite amayeri yo kugira ngo babeshye baba abaturage baba n'abanyamahanga, berekana yuko ngo igihugu cyateye imbere, ko hari byinshi cyane byagezweho, ko hari isuku, ko hari umutekano, ko hari ibintu by'ibitangaza binyuranye, bityo hakaba abaturage koko banyurwa amanuma bati ubanza uyu muntu yarakoze ibitangaza. Noneho bigatuma nyine wa mutegetsi agakomeza mbese kubahuma amaso kugira ngo yigumire ku butegetsi uko ashaka, ariko akaba yaranubatse n'ibintu n'ibimashini bizatuma yiba amajwi kugira ngo n'amatora nanaba ayo matora azajya aba ariwe uyatsinda. Ikibazo raho kiri ni nuko nkuko Profesori Kananura yabivugaga, nuko hakwiye kubaho ihame ry'uko hakaba ikintu cya kirazira cy'uko umutegetsi atarenze imyaka nk'icumi ku butegetsi. Noneho icyo gihe bikaba mu nyungu ze, inyungu z'abamukomokaho n'inyungu z'igihugu, inyungu z'uko nyine ubutegetsi bugiye guhererekanywa mu mahoro. Ibyo rero abaturage bagomba kubiharanira, kandi ndakeka ko bizageraho bize nta nubwo ari ukuvuga ngo ni umuco wo muri Afurika, kuko mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika ibyo bintu bitangiye kuhagera. Navuga nko muri Ghana, biragaragara ko hari uburyo ubutegetsi bwaho bugenda busimburana. Ndetse tugumye no mu karere k'ibiyaga bigari, turebye nko muri Tanzania, naho ubwaho biragaragara ko nta abaperezida bafite za manda iminsi batarenza, bamara kuzigezaho bakicara, ndetse ugasanga ari abantu bubashywe, leta yabikomeza gutuma hirya no hino, kandi ugasanga ari abantu bafite icyubahiro ku mugabane wa Afurika. Ndibaza rero ko hirya no hino nko mu Rwanda, mu Bugande n'ahandi usanga hari abategetsi bashaka gutsimbarara ku butegetsi, ndibaza ko abaturage bahari bakwiye gukanguka, bityo nabo bakagarura mbese bakagarura ibintu mu buryo mu bihugu byabo. Naho ubundi ubutegetsi buraryoha niyo abantu bafite ibyo bumvikanyeho. Hari igihe ni nk'uko abantu bavuga ati tuzasaranganya ibintu cyangwa se tugira uburyo tubihererekanya, ariko noneho hagira umuntu w'igisambo bifata akavuga ati kuva ubu ngubu kwa guhererekanya kuvuyeho. Ntabwo rero abantu bagomba kubimwemerera.
Ndabashimiye cyane. Siteka muciye z'iyo myaka icumi abategetsi bashobora kuba bamara ku butegetsi ku buyobozi ku mugabane wa Afurika kugira ngo amahoro, ituze, iterambere, umutekano bikomere, ariko kandi iyo myaka icumi muhuriyeho n'icyifuzo twibwira ko abadukurikira bazirikana bagatekerezaho ku buryo burambuye, cyane dushingiye ku byo tubona ku mugabane wa Afurika aho abategetsi bamaze imyaka 25, 30, hafi 40 bayobora igihugu, ko atari uburyo bufasha mu iterambere rirambye ry'igihugu cyangwa se ry'abaturage ku buryo bwa rusange. Cyane cyane ahangaha turava ku byabaye muri Sudani ejo bundi, hari byabaye muri Algeria mu minsi mike ishize, turavuga muri Zimbabwe no muri Ethiopia mu myaka mike ishize, hose byagiye bihinduka rimwe na rimwe mu buryo butari bwiza, kuko hano igihe abantu basiga ubuzima bwabo. Ndabashimiye cyane rero Bwana Sixile Musangamfura.
Murakoze kandi mugire Pasika nziza.
Ndabashimiye cyane namwe, kandi ndabashimiye Profesori Paul Kananura.
Murakoze cyane kandi mugire Pasika nziza.
Twese namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose mutwumva, nongeye kubashimira mu kiganiro cyacu dusangira ijambo. Mboneraho kandi kongera kubatumira namwe muzatwandikire muduhe ibitekerezo, muduhe ibyifuzo ku buryo mwumva namwe twategura iki kiganiro ku buryo cyabanogera aho muri hose. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Dusangire ijambo.